Yeah.
Mana.
Switch. Ini kuwale wana wote ongo ongo na mbea. Let's get him.
Tangu naanza kuwa nijijua so nikaanza jepushe na umbe. Najua pola washikaji walozingua kisa tu walinijua so nikaona maisha sio fair. Kuna kimbizana na Mr. On Air. Huku na pambana walisha ni hotel. Sawa ingawa chana vya mana tofauti sana na jana. Kipindi nafanya pana alikompe. Nabia washikaji so msafi niko solo. Na gari sina mwendo kasi niko dodo. Domana tabedzu akare wani photo. Auna kasoro. Gotta know it's like mi nataka ukadithie pia story hizi. Nandika mavitu anatoka kichwani so ya wizi. Afsi na muda mana kila siku niko busy. Swezi ata kulala nyumbani mama ananiona cheesy. Chua ndo ananiona popo giza. Main chick mara outa nilisa. Napiga chops kama local pizza. Wanani uliza. Shit.
Atuchaki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea.
Aturau
na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea.
Chomoka maskani na jiona niko vitani. Naoneza kona ni utani mana tavita ni fani. Tangu tunenda kwa bani zile CD tunabana. Love tunarudi nyumbana kuna CD player. Leo nimetoka nigga nataka play fair. How fair? Shopping zangu ni Mayfair. Nikishtuka chai zangu ni Protea. Niko na machis so please I don't care. Shit na mbona tukua now you broke nowadays. Lame niggas what you know about games. Tryna overtaking MCs. Killer verse now your rap is crazy. Why wanna own I'm faking. Mimi nina jona, I'm straight in. Wakiongea shit about it, siwa ski. Cause najua deep inside, I'm rapping.
Chaki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea.
Aturau.
Na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea.
Check 1-4, yani bouncing and bouncing. Yo, Toskia. Na mtoto mkali kala chipi browsed in advance. Yo, Toskia. Kitambo nipo streets, itoke kama swags when I saw me. Yo, Toskia. Na na boy, you know mini chaff, nigga path, kuna brown chick. Yeah. Na kama ipo sit, kuna weza kuchana. Yeah. Tawa ficha sana, woo. Na kama ike kwa beat, na kashundo kuchana. Tazomewa sana, woo. Na kama nishi street, na kashundo kusprit. Na mare niggas, ambotu na keep it real. Na kwanda kucheka cheka, kuto na shinda kungama kama gay nigga. Mchika leo get shot nigga. Mana, kuimba kama mimi pia uwezi. Yeah, ukiambiwa uimbe nyimbo zangu mimi pia uwezi. Yeah, ukiambiwa fanya kazi unachagua kazi ngumu pia uwezi. Yeah, unachonishangaza mpaka kuomba Mungu napo pia uwezi. Yo nigga, you're serious man.
Atucheki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Atucheki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea.
We just say goodbye to the bottom and hello to the top. That's a low life lifted, man. OMG, that's the major key. Put your hands in the air if you hate when the haters wanna hate, yo. What a hater say.